Music and Bistas. Yeah, I drop in luck. Fire. Bad character, ni wachi roto cha icho uli mwancha chia. Gendi kule vechibuloka ni wawachia. Ni kwenye ne ulimu ulimu nanchia. Ngali hasa na sungu toika ni vanza. Eche nyo take a bottle of champagne. No election and nisi love campaign. Gendi tolo mkazo will not complain. Aka figa keko baby just maintain. Ni wewewe, ni we baby. Ni wewewe, ni we Sophia eh. Niwe baby, niwe niwe Sophia. Baby girl, you are sweeter than cuckoo. Ukanikolera ngo mu nyumba isupu. My love, shooty, my popo. Celebrity Nigerian ka Mr. Ibo. Chama mbishu wampo kwa mezi singa hia. Kudukara kitambucha somere nyaka hia. Wabiri reka boji batukeri haya. Asimbo music, gonna step higher. Fire, kila mood na wake. Kawene kidemu ni mwanamuke. Amenipendeza iko na waka. Kweni vya nono, baka baka. Omuti maka uwa tiniwe. Like general tunapenda hewa. Kwa mezo wa isiri ngendi kutuwa lekiwa. Singa cheto kwa murio baby you are my teacher. Ni wewewe, ni we baby. Ni wewewe, ni we Sophia. Ni wewewe, ni we baby. Sophia, eh. We malaika down to earth planet. Sinanga kureka Sophia mwali wa Brunetti. Namabia motoka you are my permit. Naweno mwana she's my asset. But fake niggas who tell that shit. Kama seri wabura give me some sweet. Ajibi tachi kolo kumuma tukole hit. Mr. DJ yongeza kukuit. I love your special characteristic. Woman you are swagalistic. Fire. You are bold and is so artistic. 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 Electrify me like solar. Me wanna drink you like soda. Me like the West Bonyola. My number one, Katonda Goya Tonda. Yeah. Niwewewe, baby. Niwewewe. Respect your Chigan customs. Niwewewe. And you know how we do it. Niwewewe, baby. Jamie LOM. Mwalimu kikusumeshu kwa nyukuta. Wanka la muzei ikakuta. Kalimwa na mukonzo sindiri ya namputa. Aba kwire nzele rapulero mkendi uta. Fire, ni mwana wuhedi masita. Hajirino machachi kwindi vya pasita. Ebe rundo kwa mtu mangi kumbako ya pulasita. Baby usi kinje sindi na murasita. Kakwanzire kundi we uli superstar. You look shine baby like a moon star. Wamadiripi metembe jabi ya thermometer. Thanks be to the Lord, you are creator. Asa tuende kama maridi ya nakuli nire. Erivia single baby injenga luhire. Olanzulo ulanko lirye mwamusire. Yeah, mwamusire.
Sophia eh. Sophia eh. Sophia eh. Iwe. Sophia eh. Sophia eh. Sophia eh. Iwe Sophia eh.
Tuende kama maridi ya nakuli nire. Erivia single baby injenga luhire. Olwanzulo ulanko lire mwamusire. Yeah, mwamusire.
God's last born, fire dead.